Muraho neza, mazina nitwa Patrick, nkorana n'umushinga wa Uniting Victoria Tasmania Limited. No munsi tariki 17 z'ukwezi kwa 9 uyu mwaka nifuje kubagezaho amakuru ajyanye n'impinduka ry'imikorere mu ntara za Victoria. Izo mpinduka zabaye none ku bijyanye na corona. Icya mbere ni uko kwambara masike biracyari itegeko, abantu bose bagomba kwambara masike. Icya kabiri, nta tegeko rigenga umuntu kuva mu rugo. Navuga ngo amategeko yose yatugengaga yo kuva mu rugo ubu nyine nta yagihari, wava mu rugo igihe cyose. Naho ku bijyanye no guhura hanze, abantu bashobora guhura ari 10 ariko bagasigamo umwanya wa metero n'igice. Ku bijyanye no gusurana abantu mu mago, hemerewe abantu 5 mu nzu imwe, ariko bavuze yuko iyo famiye yari igomba kuzaza gusura buri gihe, bitemerewe ko haza indi famiye itandukanye n'iyo ngiyo. Ikindi, amashuri azasubira gutangira bisanzwe, abana bigiririya ku mashuri asanzwe ku minsi mu gihembwe cya 4. Nyuma y'ibiruhuko bazahita bajya kwiga ku mashuri asanzwe. Ku bijyanye n'amaresitora n'amakafe n'utubari, byose bizafungura, birafungura. Kandi ariko bagomba gufungura hanze, mbese bazaza baseriva abakozi hanze, abakiriya hanze, babahere ibyo kurya ibyo kunywa hanze. Kwicara hanze nta mu nzu ntago byemewe, ariko hamwe na hamwe kubabiherewe uburenganzira bazajya banabikora, abantu bicare mu tubari indani cyangwa mu maresitora indani. Amaduka yandi asanzwe nayo yose azafungura, amasaro n'ibindi byose bindi bireba bisabwa nabyo bizafungura. Ku bijyanye no hanze, imikino yose y'abantu bakuru irasaba gufungura, ariko abantu bagasigamo bagakora ibishoboka byose bakaza basigamo iyo metero imwe n'igice. Ku bijyanye no gushaka n'amakwe, amakwe abantu bemerewe gukora ubukwe, ariko abantu 10 akaba aribo bitabira ubukwe, naho ibiriyo ni abantu 20. Ku bijyanye no kujya mu biruhuko n'ibindi nk'ibyo ngibyo mu ntara za Victoria, abantu baba mu nzu imwe cyangwa se abantu bavukana bashobora kujya mu biruhuko bagakodesha inzu bakayibamo nta kibazo, ariko muri Victoria. Icya nyuma, nta muntu wemerewe kujya muri Melbourne kubera ko baracyari mu cyiciro cya mbere, ari nacyo cya nyuma cy'amategeko agenga igabanya rya korona. Rero abantu basabwe kubyumvira no kubikora. Nugira ikibazo wahamagara Uniting bagufasha kugira ngo bagusobanurire ibikurushaho. Murakoze.